You, huh, badass.
Look to powers on the
Yaga.
Look at the powers in Gabamani. What do your skills get out?
They learn them Bakovian Dodo. Sit over the dance of Kovian Yondo. Zai music, Yakumo Murido. Eri Kopita Eva Wavy. They learn them Bakovian Dodo. Sit over the dance of Kovian Yondo. Basina Ketuzina Goga Jasa. But not the one with them Wakendo. Kuzina kano faba manyo kuzina Wito fayo ya detoli na kabina Wama nyenya mkoma ya kuwa Siti vode dansa ngozina masina Ha! We! Wazina na gari, wazina na gano Nekulu no mano lese na gano Kuwe gano, kuzine gano Nene lanzemba kuwia ndodo Siti vode dansa kuwia nyondo Kazina kedu zina koga chasa Kuna tuwanye demwa kendo Nelelanzemba kuwia ndodo Siti vode dansa kuwia nyondo Kazina kedu zina koga chasa Kuna tuwanye demwa kendo
Kenya mama, Kenya peta Mukama ya kuwa kona baba
Baby
Deep nawe Ningini za kumazina nawe
Kambiotia
Sikiva nawe
Wanna dance, you gonna fool me. If you love me, come feel me. If you don't love me, you gonna hate me. Kumange bianda minjaka la dem love me.
Lele lanzemba kuwia ndodo. Siti vode dansa kuwia nyondo. Bazinda ketu zina koga chasa. Kuna tuwanye dem wakendo. Lele lanzemba kuwia ndodo. Siti vode dansa kuwia nyondo. Bazinda ketu zina koga chasa. Kuna tuwanye dem wakendo. Kuzina gano faba manyo kuzina Wito fayo ya detoli na kabina Wama nyenya mkoma ya kuwa Siti vode dansa ngozina mazina
Babi chupuli gurupu Wabatwala na mundu Habali mujuju Femu vigari vya wazungu
Habali mujuju Femu vigari
vya wazungu Nelelo njemba kuwia ndodo Siti vode dansa kuwia nyondo Bazina ketu zina koga chasa Kuna tuwanye demwa kendo Nele lanzemba kuwia ndodo Siti vode dansa kuwia nyondo Bazina ketu zina koga chasa Kuna tuwanye demwa kendo
Nele lanzemba kuwia ndodo Siti vode dansa kuwia nyondo